Kenny on the mix.
Wejua kabla sani set Lazima ninge mtana check Na check kazi yao ni kulia upset Wakiona unazidi wanaanza kuhet Sikutambui sikurate Decision ili choose inafanya ni regret Mazi wanapia respect Fake friend Gold zake reject Vitu na do uwezi jaribu Accuse na kuche bila sababu Kuna madawa sezi jaribu Lean koyo cup Ongeza barafu Nikiwa na gang usitreko ni jaribu Nimetoka faa si karibu Tegea mali ya iko karibu Musipo angu sweet Zabibu Wanaboyeko kisha nkiwa chini wana smile Nafungua mind kabla nianze kugrind Na mini itajipa Jani yangu nisajana guide Kuna mabro nikikumbuka mina cry Bono ili ni wacha I wish unge kuwa high Msa mpango aja tukatai Doni tulize mawazo Mila zima nijifry Ni mambanga peke washaifanya mini hide Na grindy design Do mkoro jwa smile Na die ni msmamishie mwondo na die Nilikuwa nafanya liye sahi na day of fry Ati rap or roads bado misija decide Ni mapusi wana copy killer style Hawana idea kazi yao ni kuchai Kauni lipi na kubai Na die kujaja kitu nataka ni buy Kani long meal kuja sai sai Madame kwa DM wame nijazia mahai Natulia na mathe Kisikatai Simeshika Kaspark niko high Sezi kiss and tell Ukinipea minta hide Kawasaki designer na ride Open center pano kitu tight Mbele iko sawa Mina aminia tupa Call eyes on me Nime wanangalia Machachi roju bro Ana kukufia kwa ni bad mind Uneza kalia Jia nimepitia ukipita utalia Sezi acha kusaka dini fike kamia Na kumbuka nikiwa stu hadi flow nililalia Si wote maril niko rada ya bandia Sijaifanya kitu kuproof Misiezi shindana instead na improve Wezifanya vitu mina do Walidhani ni meriot sena chezo adi maju Never give up usiwai kufaro Mary Jane peke na kulangaro Sezi sahau penye ni megro Nikisota na feel nikolo Wejua kabla sani set Lazima ninge mtana check Na check kazi yao ni kulia upset Wakiona unazidi wanaanza kuhet Sikutambui sikurate Decision ili choose inafanya ni regret Mazi wanapia respect Fake friend Gold zake reject Vitu na do uwezi jaribu Accuse na kuche bila sababu Kuna madawa sezi jaribu Lean koyo cup Ongeza barafu Nikiwa na gang usitreko ni jaribu Nimetoka faa si karibu Tegea mali ya iko karibu